abakulu okuva mu polisi bakankanye ababaka batula kakiiko ka parliament akalondoola enkozesa y'ensimbi z'omuwi w'omusolo aka public accounts committee bwe babakunyiza bannyonnyole ku bikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu ebikolebwa abapoliisi bennyini ate abalina okukuuma bannayuganda babadde balabiseko mu kakiiko ka parliament okwanukula ku birumira ebyeyolekera mu alipoota ya ssaabalabirizi w'ebitabo bya gavumenti omukulu ey'omwaka gw'ensimbi 2024-2025 bw'abadde aggulawo olutuula luno amyuka ssentebe w'akakiiko ka neero omubaka wa Mawogola South Goretti Namugga abasomedde obuvunaanyizibwa bwabwe okubadde okukuuma bannayuganda n'ebyabwe okukola emirimu awatali kyekubiira okugoberera amateeka nga bakwasisa amateeka n'ensonga endala nnyingi omubaka Namugga abazizzaayo ku byaliwo mu biseera eby'okulonda kwa bonna ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Januwali omwaka guno n'asaba bannyonnyole ku bikolwa eby'effujjo n'okutyoboola eddembe ly'obuntu mu bitundu ebitali bimu omwali okuggalira abantu mu makomero okusukka essaawa ezirambikiddwa mu mateeka n'ensonga endala era ng'ono abadde ng'agamba nti omukadde ku mmere ye kwakwasiza.
So, honorable colleagues, we are interacting with a force that is number one of a national character, that is non-partisan, that is patriotic, very professional, disciplined, productive, and subordinate to civilian authority. So, we want to thank you for complying with the, with the requirements of the Constitution of the Republic of Uganda, as mandated and aware that this is the supreme law of the land. Honorable colleagues, this force is responsible for enforcing law and order, keeping peace, and collaborating with other security agencies. Aware that you are part of the sector that is in charge of justice, law, and order.
Ate ye omubaka akiikirira abantu mu munisipaali ye Bugiri Asumani basaalirwa bano abalumiriza okuba nti tebakyagoberera mitendere giyitwamu mu kukwata omuntu nga n'abakwata abantu oluusi babeera mu ngoye za bulijjo ng'ono n'agambye nti bino byonna bityoboola n'okuttattana poliisi y'eggwanga Uganda.
Here, the constitution is very clear on how arrests are made. Number one, when you go to arrest a person, you first introduce yourself. Number two, you inform the person you are arresting in the language they understand the reason for the arrest. Number three, that person is supposed to be taken to a gazetted police station or detention facility. Number four, not beyond 48 hours. Number five, they should never be tortured. Number six, you should accord them an opportunity to inform their next of kin of their whereabouts. Whatever I have adumbrated has been breached by this police.